Kitongole chebye ibuzo mwiwanga echa Uganda National Examinations Board babu bali kuja kulangira ebyavwa mu byasinye yokunebyo mwaka ogwogwo ire 2025 erange sawe 5 edo kunjo omukolo eguna aberawo anti kino okubika kasango olweko bano balutereko quick mno lala wale maka gobwa president ena kasero wagati wa minister owebye byendegresa nebye mizane eranga ni mukemboga Genetic Ataham 7 naba kungu okuva mu kitongole ekyebibuuzo ekya UNEB naba minisita w'ebyendegereza n'ebyemizaano oidi abasomi emitwalo 4,425 be baagandisa okutyamiramu ebibuuzo eby'omwaka ogwogweire ogwa 2025 ebyasiniya eyokuna bino binaba bya muwulu gwa kubiri bye bali kutyamiramu okubanga mu butuufu baliko banga babiliibire kulamu omwaka guno olumalirwa olw'okuba ng'omwaka ogwa 2025 ebyebyasiniya ebya P7 bwe basobolera okubirangirira okubanga nebyekwebyo ebibuuzo eby'omwaka ebyeyiwanga bye balikubanga bali kuyimbula omwaka guno.